Welcome to the Weekly Basket. This is our first ever recording to be aired. We are grateful for your support. If you are here, obviously, you have given out a huge support to us. Yeah, and we are grateful. I am Dante, by the way. Luxaton Daniel, they are my official names, but Kilita Dante, bado iko saa.
Mimi ni Albert, na kitu naweza waambia ni before kwanza tuanze hii episode, nataka msubscribe, tukue na viewers.
Kabisa.
Nataka mlike na mshare kwa sababu hii podcast itakuja kuletea vitu moto moto. Sekta zote, pale politics, electronics,
entertainment. Okay, pia sekta electricity hapo pia tumeona. Najua alikuwa anataka kuongelea juu hiyo
siku
jana.
Bana,
KPLC imekusumbua. Hey, acha nikwambie, najua imeandikwa kwa... Sijui ni bill of what? Ni kabil tu. Like, it's in the constitution, I guess. Waki cause blackouts for 20 times in a year, wanafaa kuwa penalized.
Imoko nataka kuniambia wajafika 20 times.
Unajua, okay, ni nationwide, like kile ya...
Nationwide blackout, yeah.
Zile za parts that is due, wapi, embo, kuna steamer, juja, hiyo ni pita hiyo.
Yeah.
But sasa, nationwide, wamesema imefika 5. Sasa bado 15. But hiyo ni mingi sana, bana mi kwanga...
5 ni mingi sana, kusababu, ni kitambo sana tukiwa na blackouts kama hizi.
Ma?
Juzi bana, nimetoka kwa jam.
Mm-hmm.
Nikaingia kwa maji. After kuingia kwa maji, giza totoro bro. Nafunga macho hivi nafungua, kuna difference.
Because in the midst of a tragedy like this, size you don't experience this with a flood in nini. Steamer inafaa kwa the last thing kupotea bana.
Imagine places ka dando. Dando bana, steamer ipotee, maji imejaa. Venye wasa utasanyo hapo bravo.
Like it's worrying. Juu kama hii ndio pia mimi naona at some point 20 times ni mingi sana for a country, like wanafaa kwa penalize watu ukifika 10.
So who is to blame, KPLC ama gava?
Okay, sasa tunajua KPLC pia low key tu ina run under the government, so ni incompetence tu hawa. Sasa wangepoa pressure ama watu wanakutonga hii topic ya sijui iko monopoly, hiyo game ya KPLC ni monopoly, kama wangepata competitor, that is.
But sasa kuna hizo options za solar, but kuna mali niko nasikia ti nduweke solar, especially large scale, lazima upewe permission na KPLC. Ni ukweli ama ni...
KPLC?
Ama ni hoax.
KPLC, sisi tunatumia jua msee.
Nasema, ukieka solar whole scale, nini?
Large scale.
Large scale,
Like large scale, sasa ni kusema kaya ya kampuni ama ya nyumba tu.
Seme kama shule.
Inaweza kuwa iki make sense.
Utaeka tu hivyo, utaamua tu bana leo tunachana stima, tunaingia kwa nini solar.
Mi sioni kai kuna anything to do with KPLC, but maybe ni protocols ya kujua pali wata nini, like kufanya tu fundamentals zao, but kama ni kwako, kasa hiyo unataka kuweka solar hapa, sidhani kama unafaa authority yoyote from anyone.
Anyway guys, see at information iko hapa ni correct, so kama unajua kitu inafaa ifanyike before weke solar kwa on a large scale, kama vitu kama shule, hospitali ama nini, unafaa utafute license kutoka wapi, ama unaweza jiwekea tu, mtuambie hapo chini
kwa comment section, but si ati pia kila kitu hapa ni wrong. Lakini we can we will be grateful to hear your part of like your part of thinking. Unafikiriaje? Opinion yako, ama kama uko na facts about these things. Unaweza tuchapia hapo pia.
Sisi kokoleana, sio tena mabrathe, na tumekuja hapa kujengana ama ni aje?
Kabisa.
Yeah. So historia gava mimi inanishangaza sana. Sababu as in promises walitupea election time, na sahi, as in ni tuseme aje, tulikuwa tunajua wataiba.
That was definite.
Apart from hizo promises zote, tulikuwa tunajua wataiba. Lakini si King Broad Daylight design.
Bana, imefika to a point that like unaona tu watu wako incompetent and they're not sorry about it.
Na the worst thing ni ukiona ma supporters kwa tweets zao wasi, bado wanawaworship tu. As in nini ya muoni, mnataka muambiwe aje.
Unajua nafikanga ile pahali kuna wanaume tu wako hivi. Like you have already lost, but unashikilia ile the last part of your ego. Like unaishikilia tu ndio just in case vitu zitan out at the end of the day in your favor, useme niliwaambia tu ita take time but ita work, but clearly hapa.
Lakini watu wanaumia sana.
Hapana.
Kuna tweet nilicheki unye alipeana tu wewe.
Ya
USAID donor victims. Nini also flood victims. Tuwem ni pesa kidogo unye kutuwa skataisi, ndiyo? Lakini, tuwem itasaidia wasa wangapi.
Saidia wasa wangapi kaza?
Tuwem itasaidia wasa wangapi msi. Mini imagine watokuna tumibambiwa sahi 2 weeks over. Ata si 2 weeks, 48 hours, overcate, juu building yao probably inezo anguka juu ya hizi flood zote. 48 hours utaenda wapi?
Utaenda wapi bro?
Hmm?
Sipata pesa nilipare tu kaya miezi tatu.
Shagoni Busia.
Yeah, mazo. Shagoni Busia. Alikuwa anajua, ah, mimi the next. Amenunua hapo foodstuffs. Anajua obviously. Yeah, man, yeah. Like hapo takaka. Yeah. Before your 3 months isha ndakawa nipata baby job or something.
Shit.
Mnaambua mtoke.
Hmm.
Hii inakuwa sasa ni hivyo mzee. Hmm. Na mnasikia kuna kuoga na like kateme kuna floods inakuwa pre-anticipated, si ndio?
Yeah.
Kabla walisema hapa within this year kuta, ilikuwa actually late last year mambo ya floods zilianza kuimagine.
Yeah.
Wakasema wata like lazima kutakuwa na ki relief kind of aid inatolewanga before your stuff happen, in case it happen kutakuwa na hiyo aid inapewa wasee wenye wamekuwa nitafanya more research about it and I'll tell you guys later, but kuna hiyo kitu like lazima wasee wenye wamekuwa affected na floods ama nini ama ni natural calamity yoyote wanafaa kuwa aided.
So but, in short iko kwa budget ya
iko hiyo iko.
Oh.
Na pia unaweza pata aid from the foreign countries or stuff like that.
Kama ile story ya boats. Nilicheki bwana alikuwa anadai kubuy boats. Hadi sijui kwa alikuwa amenunua ama nini.
Eh, najua ilikuwa kwa budget hiyo kitu by the way.
Sijaona wakitumia
boat.
Sijaona wakitumia manzi.
Saizi hapo kuna Lake Nairobi CBD.
Bana.
Walikuwa wanasema Nairobi iko landlocked. Ai.
Bana, Thika Road nilicheki ile nini. Inaitwa jio katapila ikitoa maji.
Kwa barabara
bana. Ai 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 ai.
Sakaja alisema aje. You are not engineers. Shut up.
Lazima isink.
Lazima isink.
Sakaja amesema lazima Nairobi isink bana.
Si lazima iwork.
Ah, hiyo si kuwork bana.
Okay.
Bua 20 minutes. Drainage yote hata ujui bado ni wapi mse.
By the way, time we talk about that. Ji Thika Road, hii Thika Road kwanza tuanze tu hapa. Like hii ni sini barabara ina connect city moja na county moja na nyingine, si ndio?
Nyingine mzee.
East of officially like ilikuwa inaundwa watu wakisema like East Africa iko na standards like iko ina meet standards za road.
Za road.
But sasa hivi vile mavitu zimeanza kufanyika inaonyesha East Africa it's very substandard like ijafika. Drainage system kwa barabara inafaa kuwa hata kitu je. Inafaa ifanyike tu ya kwanza. Achana mambo ya beauty looks hivi ndio naleka maua pale tao. Hiyo njia ya huko west, hiyo pale expressway upita juu. Hapo chini walikuwa wamepanda tu maua. Mse, like hiyo ndio ya maua sasa mtengeneze drainage man.
Unaona kinyiga vile inafanya ni nini? Nicheki venye mse anafagiaga nyumba. Alafu anaona sio uchafu ndapeleka hapa na ficha chini ya kiti. Hivyo ndio yeye vile inafanya sasa.
Kinafichwa.
Zile vitu essential unaficha chini ya kiti hapo. Alafu sasa anaonesha
the clean part
the outer part.
Yeah,
ume roni chafu
roni chafu man like tunakapitia ile serious nye watu wameongea wamejaribu ku speak up kumekuwa na maandamano bili ama ni tatu zile major like since hii regime ianze and it's something that ifanyikangi
sana sana kweli usono mimi huko nje unajua ukiwa kwa gava hata sio ukiwa kwa gava ukiwa kwa place yenye uko privilege unaweza dhani kila mtu yako sawa but ukienda kwa grao mzima leo sio kwa chini watu wanaumia huko
man ile streets inge streets uone nimeona juzi hapo our able president alikuwa ameenda pale Maimahi kuombeleza nao si like akikuwa hapo saa hizo niko sure anaona that is kama akona hiyo human part of like ana feel venye wasi wana feel ana feel venye wanaumia jo wamepoteza manyumba unajua huko wasewa almost niliona 40 bodies zilikuwa recovered you can imagine 40 people
ziliingia kwa matope
man hiyo stuff ni sad na ni like if floods inafaa itoke tu remedy like quick remedy juu saa hizi pale tunaelekea imeweza kuwa mbaya shule ndizo zijafunguliwa mpaka saa hii
kuna video fulani pia niliwatch about mbili zilikuwa zina sail river tano so boti ya kwanza ilikuwa na wasi wachache ya pili ilikuwa na wasi 40 walikuwa nafutana. So wa mbele ndio anajua direction. Alafu mwingine anamfuata. Alifika place fulani tide kaanza tu kumpeleka kando. Boti
wa mbele
wa nyuma. Boti kwa vatano. Unaona tu watu wakienda na maji. Hata uwezi okolea mtu.
Msee. But hapo niulize hiyo river ilikuwa ina overflood, si ndio? Hiyo time.
River tano inakuanga big. So iki break bank ni maji yanayoweza toshana.
So ilikuwa ime break bank.
Yeah.
So basically hawa sio walikuwa
wanajaribu kuenda the other side. Sijui ni chuo ama ni nini. I think alikuwa so chuo mamoja.
So hapo palio maji likuwa ni part of River Tana ama ni overflow yake?
Azizi ni part of River Tana.
Eh, manzi hiyo ni sad man.
Ni sad mbaya sana. Alafu kuna ule jamaa fulani alikuwa mbebwa na nduthi. Wakaambia na wasi wa spirit nduthi yake itaenda. Nika ule no vida.
Ule mwenye aliokota makovi ama nani?
Azizi, achana. Tarudi kwa msa makofi. Achana na msa makofi. Nisi anasema ni, gari ya kwanza imepita, kahari ya kawaiti. Alafu jamaa alikuwa na passenger. Akapita tu hizi nduzi kaslide ikaanguka.
Na alikuwa ameambiwa.
Eh, alikuwa ameambiwa. Passenger akarudi. Sasa jamaa tu mbaki amesimama hivi.
Anaangalia
nduzi
yake. Eh, like bro, kama sasa hivi bwana usipite bahali, wewe usipite
man. Cheki. Kaa kwako mwanzo.
Kaa kwako mwanzo.
Kaa kwako mwanzo.
Sasa hivi watu wa Vitz na Demis waliambiwa waache magari nyumbani. Pandeni super metro.
Na ujue pia azinitatumia gari daily skataiba nitafika point. Injini ta knock bana.
Injini ta knock na pia maji kiingia kwa exhaust inaharibu tu hiyo gari mzee.
Na hata si wasi wakae home peke yake. Maboso ma corporate manzi. Maboso ma corporate peni watu holiday. Mtu anatoka job saa 10 ananyeshewa kaa paka man.
Na ana boat.
Ana boat. Mwanaume aliambiwa sivaa umbrella.
Mwanaume
yake itakuwa man. Itakuwa hard.
Altered. Altered masculinity.
Anafanya mzee inabidi jamaa amegeuka David Goggins manzi. Hiyo tuko mvua tu
kile kwa mvua unatembea kwa maji like saizi tunasema kaa jokes but eh juzi bana nilikuwa natoka zima man. Hiyo maji nilikuwa hapo kwa njia na jam. Kwanza unajua sasa tena pali mvua ina affect sana in Nairobi. Sasa na jam inakuanga tu always. Siongeza tena mvua. Maji imefika hapo magari zile ndogo ndogo zimesimama. So hakuna movement.
Hakuna movement.
Then. Kila mse wako stand still kutoka zima maana duko roisama. See, sasa ilibidi tushikishwe mat, tembe tena. Na unajua unatembea ndani ya maji. Unatoa viatu tu nika huko ushago. Eh hey, man, it's sad manzi. It's sad.
Unatoa viatu nika huko ushago.
Man, unatembea tu kwa maji.
Jana umenikumbusha sasa. Jana nikiwa kwa matatu. Kuna mse fulani. Sasa watu wanapita wako ndani ya maji tu kila mtu ndani ya maji. Mse fulani anapita kama ameshika kiatu. Mse mwingine anapita kama ameshika mzigo zake. Jamaa fulani akapita kama beba bibi yake bana.
Wale bibi
yako kwa maji.
Bro, kila mtu na kitu yake
hapo.
Wewe uko na
viatu mimi kwa chapo kwa nyumba. Alafu upate si bibi yake. Upate ni wakumetu wake sasa.
Hapo kwa workmate na.
Kwa nini anapewa kwa ofisi?
Lakini labda anadai huyu workmate bro. Unajua ukiambia mse, unajua unataka kuniacha na nilikubeba. Unajua ni strong point.
Huyu jamaa anajua kenye anapewa anga huko. Wewe unaweza beba mtu?
Mimi sasa
niambie tu Dante.
Wewe unatongelea huyu jamaa.
Hiza Dante. Wewe unaweza beba mse?
Mimi naweza beba mama yangu.
Buda hiyo maji hata ijafika, hata ifiki kwa magoti. Iko hapo kwa nini? Kwa uncle huku
chini. Walikuwa na vani maji mingi. Huko zima manai ilikuwa mingi.
Hiyo nayo.
Hadi nilishika mama wawili mkono hivi bezi acha nikwambie. He admitted that part.
Na hata
wakatembea.
Na hata ukimbeba utamfikisha hapa.
Sifa.
Si bali. Lazima tu event.
Ah, kwanza wewe si nimekwambia tu ni nani naweza beba. Sasa ikifika hapo.
Eventually ataingia kwa maji.
Si uko na mzee. Kwani rada?
Lakini ni noma. Lakini cheki makoprek boss man. Acheni wase watu lile mtaani. Kama kwanza most work zinazofanywa online zinafaa tuzifanye mtaani. Time ya COVID tulikaa home na kila kitu kilikuwa tupo.
But pia ma corporates kuna mahali mnaharibungu, acha niwaambie ukweli. Mtaani unapata vizuri ameandika kwa CV hobby ni swimming. Alafu hata mtu ambaye atisijui maji ni nini bro. Si swim. Acha mambo. Like hobby kwanza unajua ile kumaanisha hivi ni vitu unafanya kwanza ukiwa free like unapenda kufanya eh. Wewe kwanza unafuku huko hivi swimming umeandika hapo wewe na samaki. Simu za
mimi sahihi. Sahii bana nikiingia kwa maji bana mnafaka mpige mnyokoe manzi sijui kuswim man.
Hauna hiyo skill?
Sina hiyo
skill. Wow.
Nafaa nianze kujifunza kuswim. Venye nimeona nafaa nianze kujifunza kuswim. Kuna wasa walienda boxing, wengine wakaenda gym. Nilikuwa tunadhani kuna vita inakaa. Eh, kumbe vita ilikuwa ni maji na kitu. Check you see guys. Mwanzo ni swimming sasa. Tunaipea priority 2024.
Swimming ni life skill na wasa walikuwa naichukulia vinini. Lightly excuse me stuff ya flood iko kwa hivyo eminent huko Kenya
sana no.
But sasa hivi mazee itabidi tu ingie swimming lessons ama utaingia by force induction
utapeleka by force unachiki hapo sio nini wa recruitment makurutu
unapeleka
kwa maji hapo sasa like, mwenzako
hakuna tofauti tuingie mzee
tuingia ndani
you ready in too deep into it
real story man kuna story flani nilicheki juzi. Uboiza alikuwa ni lawyer, intern, junior intern lawyer. Alikuwa mwomba job, akapewa. After some time, boss alikuwa mdemu. Akamwambia ati, ujamaa kuwa na suti. So akamwambia boss, kama anaweza msaidia ka advance, ashike suti, ndianze kuja nao job. Boss akamwambia, unajua ni aje, mimi nitakupiga advance. Lakini, mimi nataka tu nimeshe deki.
Oh, boss alikuwa manzi.
Alikuwa manzi, bro.
Ndio hiyo story mbali, lakini ebu ehe.
Alikuwa manzi. Nikamwambia bana nataka kumuonesha deki. Eh, jamaa si desperate. Saturday. Nikamwambia cheki, nitakuonesha lakini si hapa. Nikamwambia Azizo usijali, mimi nitatafuta BNB.
Wewe
tokea tu. Eh, jamaa si akaishia. Kufika huko akaenda kaoneshana deki, lakini kila kitu ika go down, man. Things ika happen.
Juu nilisikia hapo part fulani anasema ati alienda kaonyesha umadhi deki alafu umadhi akasema sasa lazima tu like kwanza umadhi ndo alikuwa anatoa hizo ideas
bana.
Like lazima tu nifanye hivi ndo nikupetana hiyo like anashinda kirifaa kwa ile advance
bana.
So yeah man, watu wana
umse amefanya hivyo kama mara kaa tano na hajapewa deal advance. So hiyo tunaweza sema ni rape.
Eh, hiyo ni rape kwanza, kitu ya kwanza kufanya mse kitu nya
unajua kile kilikuwa kinanichangaza ni kuna wase nilikuwa na cheki kwa channel fulani, sitaki ku mention na tu promote channel yote hapa. So siwezi mention eh bana ni promote channel yote hapa, so siwezi mention. Nilicheki kwa channel fulani wasa wanasema tu jamaa alikuwa anadai.
Oh, atia alikuwa anadai hiyo shit.
Alikuwa anadai eh.
Sasa akamwambia unipe advance
niku. Kazi mbona ifike mara tano na ujalipo ya kwanza, ya pili, ya tatu, kwa nini unataka
si una convince wa kila time?
Hey, una convinceo aje sasa msi.
Na pia siati mwao.
Cheki mara kwanza ni umadhi ameniambia kamrarua janpea do. Mara pili ameniambia janpea do. Mara tatu janpea do. Ya nne na ya tano nataka nini?
So utadu nini basi ya tatu? Utafanya nini after amekosa kukupea?
Mi personally kwanza mi siwezi kubali.
Hey.
Aya. Only imagine. Only imagine mtu anasimamia lofa manatoshana aje. Mtu anasimamia lofa mzimu ndo kwa dhati bwana.
Na una tu ni mde mnono.
Ni mde mnono. Mfupi, nyole gri.
Ayi, akona sijibu, asbando wake alidedi ya
mani. Yeah. Najua kona dot, semi anajaribu kukafiti. Lakini, saa ini nafanyi kwa even worse.
Najipaka lipstick inapita huku. Najua msi wa zamani wa zamani tu.
Wa zamani wa zamani. Lakini, misi hezi fanyi hivyo, but cheki, wanaume out there.
Ni bado unajua inakuangaje, minajua siwe inga pendi kwa hile stuff, but... Yeah. Wakisema wakifanyanga kitu inaitwa roles reversed yani wanaume wakwe wakipitia kitu nyama demu pitia like mtakuja kugundua we are going tuna go through so much stuff na tuongelee kama wanaume juu kitu ya kwanza tumeka hiyo notion like sisi ni superior like sisi superior in such a way that at sisi ni wazuri kuliko wale kuliko mademu but hizi feelings zetu ni kama tumezieka mahali
wanaume
kuna vitu vingine ukienda ku speak up sasa hivi useme uende at sisi diko petu kwa police station kuseme ati umeibiwa nini, hapana umerepiwa itakuwaje?
Buda kwanza wasema utacheka, watakuuliza ilisimama aje.
Nasibajia kitu kwa akili yenyewe man.
Hiyo kitu kwa na akili yenyewe, kuna the big head na the small head man. Hiyo ni kitu watu wanafaelewa. But hiyo wanaume msinyamazie story man. Hii dunia imefika point yenye wanataka tukue equal. So tukue equal basi, as in na si ati tukue equal.
Saizu kajaribu
peke yake.
Saizu kajaribu
hadi the good side.
Man, juu sasa ukijaribu kushika tu dem moja hapo tao. Aseme tu uboya amenishika vibaya. Wacha
na kuna siku nilikuwa heartbroken man. Nimetoka job usiku. Nafuata dem fulani nikienda mtaani. Si ati namfuata tuko kwa barabara. Lakini udem anatembea ni kama msi anadai kumuibia.
Oh, anarakisha.
Eh, anarakisha. Hadi akafika mahali akasimama akashika handbag. Akaingia kwa kibanda hivi nikapita alafu akaendelea kutembea.
Msee.
Imagine man.
Eh, una feel tu kati.
Una feel aje? Una feel kati man. Na wewe pia unangojea ile kona nyingine huko mbele.
Unyongo pia.
Ah.
Boy chele anapitia acha nisikudanganye bana. Nilikumbuka kuna video fulani ya Andrew Tate alikuwa anasema like there is no time in the world where it was good to be a man. Like angalia Titanic, was it good to be a man? Mimi naona mbona tubaki one mademo
watoto
ikifika world wars. Nani anaenda?
Alafu weak men wanabaki mtaani. Hayana bonus
kwa kuna mamimba huko na za weak sons.
Ya manzi.
Ndio maana anakuja kufungua sijui nini.
Sasa bado mwanaume anabebana kwa maji hapo. As in maisha mwanaume kwanza kama una haujakoa status, same status, wealth, power na teme haujafika kwa top 20% ya men kwa hii dunia. Maisha yako ni kaa dogi. Najua wanaume wataelewa hii. Maisha yao ni kaa dogi. There's nobody gives a fuck.
Kwanza as a man, kama ulizaliwa, au ukizaliwa tu hivi upatwe ni mwanaume. You just know that you are alone. Kwa hii dunia, uko peke yako kabisa. Like nobody gives a fuck about you.
Inakanga jokes lakini hadi ifike point yenye utajipata kwa hiyo kona.
But mimi nilikuja kugrow kukuwa comfortable na hiyo fact that hakuna mtu ame have my back juu. Pia hiyo delusion ya kudhani ati kuna mse ame have your back inaweza kuja tena ikunini ikusumbue ikwe self destruction
basi na pull behind.
Hey.
Unataka kujaribu kufanya kitu
mm.
but auifanyi for yourself
mm.
unifanya for other people na hiyo ni the wrong way of doing things man.
Na pia
tunafaa ufanye inafaa ikue to your own satisfaction hivyo ndio utaifanya to
exactly.
the best of you.
Yeah, of your ability. Yeah, sasa mse anafanya kitu aipei hata 100% anasema ah ikifeli
yeah.
ni kuna mse tu nitapigia bado. Ndio sisi tunaweza ifanya na tuifanye like hii ndio maisha yetu bana.
Bana. Yeah? As in as long as you're comfortable doing it, as long as you love doing it.
Mm-hmm.
Wewe ifanye manzee.
Fine,
the man. First 5 years ya kitu. Hata si the first 5 years. Mm-hmm. Same the first 1-2 years ya kitu.
Mm-hmm.
Inaweza kuwa ni bahati yako ishoot lakini mm-hmm. most of the people mm-hmm. lazima wa grow polepole.
Polepole.
Alafu kuna point nitafika sasa hiyo compound interest itaanza kuonekana. Vitu zitaanza kuflow tu peke yake.
Na wewe utaanza kushangaa ati yeye huyu alifanyanga nini? Sijui tuanze kwa illumina. Unajua mm-hmm. sasa nikwambie kitu moja.
Mm-hmm.
Kitu nyema youth size wajui Gen Z. Mm-hmm. To be precise
mm.
ni hata my youth size ni majenzi tu
sahi my youth ni
majenzi si bona sio mwe story but sawa yeah. Like wajui kitu inaitwa patience maze kukua patient ku grow pole pole hiyo
mm.
ni kitu haiko kwa akili yako akili yao juu kitu ya kwanza wanaangalia finished product wanaangalia mse yako na Mercedes yako na Benz alifanya nini anaangalia tu like the final parts vile alifanya ndo ka make it ajui huko yeah. background unaona kwa coding unakuwa na front end na back end
na back end yeah.
back end ndio kuna mambo
mzee kuna mambo front end ni urembo tu
front end ni urembo na vitu so wanatafuta the easiest way to get where this person has gotten to
but unajua hiyo stuff pia adini nakaa unaona venye nasemanga ni god
mhm
msana sema ni god unaona kama ni uongo.
Mhm.
Wala ni god.
Ni god manze.
Ni god.
Ukiambiwa ni god wewe.
Ukiambiwa ni god wewe ni god kwa sababu
mm-hmm.
acha nikwambie hata sasa hiki unafanya ukora.
Mhm.
Unaweza shikwa.
Unaweza shikwa.
Unaweza shikwa.
Mhm.
Unaweza baku.
Unaweza baku
si ati washwa na ukora mwenzako.
Wahenga walisema nini? Bahati ya mwenzio usilalie.
Mlango wazi. Yeah.
Usilalie.
Napoaga upata paguzi. So mzee bado anaomba asubuhi.
Mhm.
Bado ana put in effort.
Mhm.
Ndiweze kulearn Kenya na learn ndio afanye ukora.
Mm-hmm.
Na wanyana pitisha pia legal ways bado ana put effort.
Ana put effort.
Daily.
Na si ati hiyo kitu ni rahisi pia ati uone tu mzee bro unaweza jaribu kufanya siku ya kwanza ndio DC hiyo ndokukujia. Mm-hmm. Na ndivyo unaenda kukula marago huko huko kamiti.
Siku yako ya kwanza ndio siku yako ya kweli.
Manze wanasema eh baby nakuaga hivyo.
Sasa kama siku yako ya kwanza scamming watu ni siku ya 40.
Mm-hmm.
Maybe 39 ilikuwa kiba pencil.
Ah 39 tu ilikuwa asubuhi. Sasa jioni. Jioni kafika pole. Okay, unajua si ati na maisha literally ati. Ati lazima ikue 40 days.
Azizi lazima ikue 40 days.
Yeah, ni figurative speech.
Yeah. Wizi ni mbaya lakini.
Ni mbaya manzi. Hii mambo mnaibia hapa watu mzee, wewe unajua hiyo mzee ametoa wapi do? Alafu mnakuja tu kumskama hapo ile mnawaambia ati eh mimi nafanya forex. Naweza kusijasema watu wa forex ni wezi. Eh? Sijasema. Eh.
But anyway, kuna swali fulani nilikuwa na azi nimeiponda sana.
Mm-hmm.
Who decides what's wrong and right?
Who decides what's wrong?
Najua kuna law, najua kuna Biblia.
Mm-hmm.
Kuna hizo as in religion and stuff zinasaidia ku
mm-hmm.
kuguide your shit yote.
Mm-hmm.
Lakini mm-hmm. ile life ni yako.
Mm-hmm.
Na decide kile unafanya ni right ama ni wrong.
Unajua according your question by the way iko na so many answers.
Mm-hmm.
But decision ya what is right and wrong iko mm-hmm. too based na believe yako kwanza
mm.
ama sema pale una ask mwenye aliunda hizo laws ama mwenye
si mwenye responsible
ama mwenye atakuangalia
mimi sasa hivi sema yeah. nasikia leo nisende chuo mimi nimeacha chuo leo bado
uh-huh.
nataka nende nifanye kitu fulani
uh-huh.
alafu msia kuja niambia oh usifanye hivyo sijui fanya nini buda life ni yangu mimi
ndio okay hiyo Kenya nataka kufanya hiyo yeah. fanye siafanye ama kama inamwakia kama inamwakia maanishi itakuwakia
eh yeah, of course
eh yeah. Like okay kama unaiweka in that perspective hiyo mm. ni kumaanisha everybody has his own version of the truth. Kila mtu akona version yake ukweli.
Ndio maana nasemanga truth ni relative.
Eh ni relative.
Eh
ukikuwa na nini version yako usidhani itakuwa kwa kila mtu.
Zizo kwa kila mtu. So guys, truth yako ni truth yako.
Maana
usijaribu una decide kwenye ni wrong right lakini
mm.
si atufanye vitu zenye zitakupeleka kamiti.
Na sasa tumesema uache shule sasa.
Wewe
watu wanasema shule ni scam lakini wewe soma kwanza ujue ni scam.
Hata niambie kwa hata niambie kweli kwanza kama unaishi Afrika shule si scam kwako.
Mhm.
Shule ni scam kwa ule mtu mwenye budake ni bilionea.
Mhm.
Shule ni scam kule msemu mwenye ni genius
manze shule ni scam. Kule msemu anangoja abalize shule andikwe kazi, hiyo hiyo ni scam sasa. Lakini kama uko na akili yako wewe mwenyewe
unajua bana, kwenye fundraising inafanywa ndio uende
school man, education lazima itakuculture, itakuonyesha, itakufungua macho man. Iko na vital part. Na
unajua play. Unajua hata kwenda campus na usigraduate lakini uone venye wasio naishi, uone bills zinapigwa huko,
hiyo yenyewe
hiyo bado ni lesson in its life. Lakini usipofika huko kwanza unaenda kule, usipofika kule unaenda wapi?
Sasa sijui.
Nivo, I think it's dark as that. Life inaanza kuwa dark as that. So, see ati kila mse anaanza chule na
mbishara. Unataka kuachia form 3. Unataka kuachia form 3 ukisema shule ni scam.
Ai, buda.
Penda uchome makaa huko.
Bado hata hujaanza life. As in, mimi niko na wasi tulisoma nao kutoka primary. Sitaki kumention names. Wengine walifika campus, wengine waliachia high school, wengine waliachia. As in, kila mtu alifika level yake.
Sijui
wako wapi sasa iko life, si ndio? Probably maybe malimi niko satisfied. Acha niseme niko satisfied, but I'm always yearning for more. Bado nataka kutafuta more. But mali watu wengine wako ni mtu anasema I wish I knew, but
mwanze
I wish I knew school.
But niko na advice moja naweza patia tu asi. Like hiyo stuff nye tumesema your own version of the truth. Kuna ile kitu tu inaweza kuwakia. Na uki, kama unajua ku read instincts, like si masauti tu nye ziko kwa kichwa yako. Kuna instincts, ile urge flani tu inakuambia mzee ukifanya hii stuff inaweza work. Wewe jaribu kufuata hiyo kitu. In as much as you are doing what is right, jaribu kufuata hiyo kitu. Like tuseme 9 out of 10 times wase wanafuata instincts zao, wana leading up kufanya the kitu nye nafanya, like wa achieve Kenya wanadai kwa maisha.
Na si lazima tuielewe. At first hakuna kutuelewa. This is our first episode. Nyo mtarehe tumone itakuwa aje. Maybe inaweza kuwa mbaya, maybe inaweza kuwa poa, lakini this is our first episode. Kama tungengoja mpaka tukue perfect, probably tungeanza episode 27, si ndio? Lakini tumeanza sahi. Pia wewe anza stuff yako sahi pole pole, step by step. Deal na issues za leo. Leo bwana sisi team imetupotea bwana katikati ya episode.
Na tujazima
bado. Tujazima.
Bado tu tunaendelea. Sisi tunaona bado.
Are we
visible? Wanasemanga one day or day one.
One day or day one. Yeah. So in day one, so for you day one haifai kuwa everything.
Anza kwa ifai kuwa one day. Ndio tunasema ti one day.
Zizi. Wewe anza mali huko na Kenya uko nayo na to the best of your effort. Na sikudanganyi. Watu zako zitaingiana tu.
Kabisa. Like ukiendelea tu kuput in effort. Like walisema wasee wakichukua tali ya wasee wenye walisucceed in life. Unaweza pata wako na something in common wote. But sasa si wote ni wako na the same kind of wealth. Si unajua hata ukifika kwa hiyo club ya wealthy, bado sasa kuna wealthiest. Hapo ndani sasa wanasema wakiangalia kenye na differentiate wasee ni hard work. Like ile wakumsi ameput in. Hawezi niambia bro, wewe ukifika tu kijani, umetoka tu pale umetoka. Sema hata labda kama umeshinda kijani, kama uendagi mahali that is. Wewe ikifika tu saa 2 umedoze. Na unataka kukompiti na msee ati kavodo kakianza wewe unasema tu baridi na
wacha bana.
Unajua hata kwa nini una mtu dalala saa 2 msee? Dalala saa 2. Hizo kuna msee anafika labda kijani saa 4 akaye hadi tuseme kitu kaa saa 8 tena alale na amke tena mbele yako umelala saa 2.
Bana. Kuna time nilikuwa natoka Georgia nikienda side za Mbakasi. Ilikuwa kaa saa 5 usiku ba. Dereba anakatifikisha mtaani na niambia saa 9 nafaa kurudi job tena.
Yeye
bana. Aende ahesabu do adishi niko na wife. Sema atalala saa 6 saa 7. Saa 9 tena kwa job. Msee ataendesha gari hivyo daily.
Anaika effort.
Hata kama ni kuhustle, mimi nilielewa ni kuhustle. Lakini hizi accidents zinafanyika huko nje. Imagine msee afanye hivyo ka a month. Health yake itakuwa aje? Zinumse itakuwa rada kwa barabara hii.
Lakini bro, tukianza kuangalia health, by the way, wengine tutalala sana. Inaja nikudanganye. Inafikaga mahali nasikiaga a mascara do, what a mascara do. Like huyo jamaa anapiga hesabu akianza kosa hiyo kuamka saa 9. Hesabu mingi zitaenda mbaya sana.
Zitaenda mbaya.
Lakini the more anaendelea kupersist hivyo, si kumaanisha the situation yake ya life itabaki hivyo.
Ukweli hapo umesema.
Anaendelea kuchange, like the more ana put in more. Unajua kikuwa awake for more hours. Seme kama mimi nalalanga 6 hours ikienda sana. So kumaanisha in 24 hours niko na 18 hours ya kukuwa on. Si ndio? Hizo 18 hours like wewe sema nitakuwa nimediscover vitu mingi sana zenye msemo nyame ako on 11 hours 12 hours hizo you know get.
Alafu kuna joy fulani ya kuenjoy tu life. Lazima ukienjoy life hautaki hata kulala. Au usiki kudishi. Ukumbuki kulala.
Bedhe ikifika point usiki kudishi mse. Ushaigundua ukisota vile mse usikia kudishi.
Nilikuja kurealize. Nilikuja kurealize. Senye umesota sana. Ndio unadai kudishi.
Unadai kudishi.
Na like, ukianza kudishi. Unasikia kudozi.
Ukisha. Unasimu unadai.
Balazing hizo vitu zote zina relate.
Mse like hiyo vitu zina. Likazi ko zina waka Guinness kuku. Kuku kipriti. Like andaka tu kwetu pua. Hivyo tu.
Kuna mse alikuwa nasema ati. Organisms zenye ziko kwa hii dunia ndo zinafeed on us. Na hizo organisms zimaanishi ziko ndani ya mwili wetu. Ule mse anapika chapo napenda pale nje. Napeleka pesa yangu na buy chapo hapo kila siku. Huyo mse ni organism. Jiona ni nyonya mse.
Anakunyonya do. Na wewe unamnyonya chapo?
Ni sawa. Sisi wote ni organism. So unafeed on us. Lakini kuna venye ana gain hiyo do. Mimi azinio chapo lazima tu ni biashara. Sasa anachukua do yangu. Na nimekula chapo na sisikii njaa. Nimekula chapo juu chapo imenibamba. Sizo ndo kuziona jaribu kwa mwili.
Bana.
So bana kuna time una enjoy life au usikia kudishi au usikia adhini unasikia tu
uko sawa uko vibrant.
Usikia tu ulale man.
Man.
Ingekuwa possible hata kuna nilikuwa na cheki kinatetwa na meza na vitamin fulani wana stay awake tu.
Wala.
Bana. Ndio zona stay.
Sasa siwezi unasikia kudishi.
Eh mimi bado maliniko sahi na sikudishi.
Hadi hiyo je. Yaani tu ni dish sahi. Eh bro.
Ni kama unenge mbaya. Anyway guys bana, ataki tuende sana juu ya stima, but episode 2 itakuwa moto, itarudi poa. So far tumecover a few things na
imeenda fiti. Hiyo like tume bring out in a more friendly way. Muneza relate nayo vifiti. Tukiendelea, as time goes by, tutendelea kuperfect maybe vitu zingine nje tutaona ziko na faults. Yeah. Na tuta come up na kitu nye iko poa sasa.
Na pia mtupe suggestions za topic, mtupe suggestions za editing, whichever way mali umeivia tu utofanyia. Na msisahau tena kulike, subscribe and share at the Weekly Basket. This is your episode number 1. I was your host. Albert,
I was your co-host. Amani, I was your other co-host.
Mchungaji.
Mchumishi.
Mchungaji.
Mutumishi.
Apo zaza.
Anyway, go by the name Luxaton Daniel. Yeah, me feel fitty. It has been nice.
Magai, badai.
Peace.